subject I played. Oh my God, she was crying.
She's heartbroken.
Mini wife Matilio, how many big up a KO? I'm with a baby and it's a bro. My penzi kwake so mchongo. Toto dantan kani acha hoy. I'm tired, I'm posting every day. Mina plans a kunganda kwaju kama master kung fu. Kagoma mbuzi chali ya mende. Kama mtoto akisema su. My love bites, roof bites. My kiss kiss kama yote. And she's so pretty and more than sexy. She's so pretty and more than sexy.
Itakukosi takumi zakufusi kupata penzi. Penzi la lumi zona mapenzi.
Usinifananishe, usinilinganishe.
Itakukosi takumi zakufusi kupata penzi. Penzi la lumi zona mapenzi.
Usinifananishe, usinilinganishe.
Tajuaje, uko tofauti na wengine. Nisiwe daraja la kila msafiri apite njia. Akinionyesha hisia zake. Niliyoyaona yananitosha. Yalionikuta yalinichosha. Pamoja na ukarimu wangu na upole ikawa sawa na bure. I used to cry every day. Furaha ya mapenzi nikasahau. Hata wema wangu walipopitia.
Zakukosa kumiza kufosi kupata penzi. Na mpenzi alumizwa na mapenzi.
Usinifananishe, usinilinganishe.
Zakukosa kumiza kufosi kupata penzi. Na mpenzi alumizwa na mapenzi.
Usinifananishe, usinilinganishe.
My love bites, roof bites. My kiss kiss kama yote.
You are so pretty and more than sexy. You are so pretty and more than sexy.
Itakukosa kumiza kufosi kupata penzi. Na mpenzi alumizwa na mapenzi.
Usinifananishe, usinilinganishe.
Itakukosa kumiza kufosi kupata penzi.